The sound. Time, girl, I'm thinking about you. Nitaka nikuchore na tatu. Sijui ningambie nini watu. Tena kwako nilikuwa kama fiatu. Nitaka nilifanya overwrite to. Sijui ningambie nini watu. I can't believe now. Unatamba now. Unitake now. Really, this life is not fair. I can't believe now. Unatamba now.
Fela jeti wachiko nancha maiso wagaziba Kwanu yali yalenga Gabu chungira na mukaduka Oba mutonu, oba munene, oba mbede Kaba naba naba changa She never really want you, she never really care She never really want you yeah. Yali tafa kubyanchanga Chajagala chimwani aleta kumaja Really tali nanga valina Kamu wako kato nako valina Yokate yafuna yomulala Kuba wichi super jafo na doctor Atenga ye jolla lina ya movita Kuni tota, teweta You sexy on a Talking on a Like thirsty
Myself, Comic Slicer.